Azon mususu be fifi lopo wa wonu sia azon. Azon gamela sututu efo gamile ke. Azon minya. Matengu abu esi mekpo ino mawo okbona ple fufu ple viti maula. Matengu abu Yosef ple Maria ngu bemagbe ngji si woko apeto Yesu ngu. Nothing to keep. Meno jede do suede eme. Ple ame ade le dowope. Eke me mesesese la mesie ne do ngji si ale afima. To ame ade si ko wope gbo. Ke mekwe sebe ale si apeto yoko wola glom neno. Na turu lau. Eye esi sofie makakange ufula. Bedeka ngji be madu ame titi lagbo. Osofo titi wonye ibu ankpoko amesia no esuna so esile afisia eno nyanyu la gbolomo afi ochim eno nyanyu si afa gbefa demle kentu ki kletiti to ochi kle bali ome bakle to maka kula eye wonyawo eye wole agbe esime o mekpo naneke adu o eye suranyo no so esia le afi la eno nyam le nunya chichi ahoka bepe ni ebla fe alo ble tono ene gbedeka be wato ado suranyo tuade agble aji ne wade gbefa nyanyuela ema sogbo atengu anabe ame na joji menye nene mawa eye bena wa bube emlo atima esime nyito wule dokita odo meglo be ele fuku efe adodo keke to kansala ho efe lamekekem magatengu anogbo negbe kena gabuku ekleme miadeko neglo la nkekedeka alo eve ke emma anofe eve alo eton adewe nye siva yi fe eton esiva yi ke eya nge si nti sia le la masama nwe hele nti ko kwetom na mau e ma yila pene ni no asi wo esi me kwoto yo no vim to kid ano abe pene ni esi me mau pene ni le asi wo ele esi ni tia
la ni eso gbe
eko abe pe blangi ene esi me apeto la yo doi aso de mauli abena mi ametiti wa kadeji toy e wone e amaga e yo to abraham esi me wo kope ala pareka e ye sara esi me wo kope bla sheke e ye woti ismael alo taflache isaac e wo sogya jilemia jomunto le esiata aso mi ngonto matengwa no mfumna mi ali atogwendi lakata Eke mi na mi akle, mi akwasi la fede, eye mi agede subo subo la meten. Azon me susube, ne anye ma ufe lolonu la, me jibe maka nisi waba jola tanami, eye le fiensi ala, ne apeton lola, me jibe ma funu le tanya adengu, me jibe ma le denga fukaji, ple susube, wayide godo. Enye, eye, ne mi ejibe mi abadro jwe la, esokbe. Ne kula la uwe pekweta si nufola. Eke ma enye ha makwe ne, ma wanya fukasya. Mejibe, ma de efe gbefa le, efe vavafe to ji miya 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 la. Ale si jwa ufe de kale kekle, de miya jififia. Ke, mejibe ma funuto esia ngu jesia. Efe joji nyemnyemnya la. Ele aki. Wonyebe edon kusi mefifi la. Je sinanwa chi. Keteke la do vujefe. Mose enelia tawi atelia. Na miyamesi ojibe miyake akhle. Esia inge nyamafola. Eata minamia khle bubutui. Majibe makhle tukui efe. Le Mose enelia uyademme. Tukui etonlia ple enelia. Be makpo gomododo suyade na nusi majibe makblon. ke hazola ne nyapukala mele pokum hade ola ajibe wana waje poku azo alo wakpo gbobe akpasia na noji waduda esiale egodo yige ne nyetine nela miya tengu akpo miya fe nyapukala gbobe tefesi akpasia lela na mato subo subo afe potu enwa mile ekpoma esi anye nu nu yeye azo ne mi atemu atote de afisia tutu alo nuka ke mi awo la enyo ekema nia de mi atito gbonye be mato vie mni tireka alebe mi atru yi magbe ekema ana mi akpabli bua be nyanya afisi mi aje goma ato alo de mi atemu atoji le afia dea mi atoji de dea esogbe enyo.
Now we're going to read
Azo mia kle Mose enelia
16 via de
bukitokple ene.
And they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them,
Eye wokpeta de Mose kple Aaron ngu ke glo na wo bena ya to dododo akpa abli bolan le kokwe wo dometo de siade eye Yehowa le wo dometo
wo kamti mia wo mia le mia do ki tom de chi le Yehowa pe hala tom ale esi Mose si la eto mu anyi. Our heavenly Father, bless these new words and may the meditation of our hearts and the fruits of our lips be acceptable in thy sight. In Jesus' name we pray.
Amen.
I want to take this as a text for what I wish to say this morning, standing in the gap.
I'm not going to be able to do this. Eye mawute sena mosebe wo kola yimbe do tonyo banchi eye wo globana
and they do kiochi be ya wonu sopo apa
wola ele jidimbe ya wo yoku ya mede ka sila me hatu la messi
it's got any say so
singa dele wa glo eye nu sia meje mawu kura wa le pepe glana mosebe adoku oda to gbo
The coma,
strong habitola, a year, Christ died for us all. wonye be ye ŋutɔ via ye ta eye ale Yesu tɔ eɖokui nafa ale be eya nake fe ɖe mɔ la ta ekema ne Mose mate ŋu awɔ nenema o. Ʋua mele Mose me o negbe amegbetɔ ƒe ʋu ko abe miawo ene ekema eya ta eƒe ʋu mate ŋu anye eya mate ŋu asu o gake esi Yesu nye mawu ŋutɔ ƒe ʋu mawu ƒe ʋu si wɔa nu ta mawu tsɔ ameƒome blibo la ƒe nu vɔ ke elabena wotsɔ ye katã da ɖe eyama dzi eye wòyi Kalvaria heku le atsɔge tso mawu ƒe ŋkume hekpe fu eye wotsɔ eku gbe ɖe tsiaƒe elabena esu nu vɔ wowɔe míaƒe nu vɔwo le eyama dzi eye le afi ma la ezu míaƒe agbawo tsɔ la hetsɔ míaƒe nu vɔwo yi Kalvaria eye tso Kalvaria yi tsiaƒe eye mawu ƒe ɖe tsitre le ŋkeke toa gbe hena míaƒe nu vɔwo ƒe avuléle eye egbe la enye dometsola ɖeka gbɔ si le mawu kple amegbetɔ dome wotsɔ ke mí faa eye míekpɔ tsɔtsɔke mawu menya ŋutɔ hã be míewɔ nu vɔ gbɔ o wotsɔ míaƒe nu vɔwo de nuŋlɔ be tsiaƒu la me eye womagadrɔ ŋku edzi gbeɖegbeɖe o. Míawo ŋutɔ míate ŋu awɔ esia o míenye seƒemewo eyae nye seƒeɖomanɔsitɔ eye le míaƒe seɖoƒe me la míagate ŋu aɖo ŋku edzi elabena míelolo kakaka o gake eya lolo ale gbegbe be eŋlɔ be gɔ hã be míewɔ nu vɔ kpɔ. Míenye ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo le eƒe ŋkume eye nu siwo katã wònye la míenyi etrɔ zu nye nu vɔ bena matrɔ zu eƒe dzɔdzɔenyenye etrɔ zu wɔ nu vɔ bena wò eya natrɔ zu eƒe dzɔdzɔenyenye eya ta mawu mekpɔ nu vɔ aɖeke le ŋuwò si ale si wɔ eme ʋuʋu la le Kristo Yesu me ko. Ame aɖe gblɔ ya ɖe yi va yi hegblɔ be ne mekɔ numatogbe dzi se la enye ɖe maʋu gasi la da ɖi tegbe masisi aŋɔ dzi ɖe eʋua me katã mayi ɣeɖuƒe ɖe sia ɖe mano amuwo kple nu ɖe sia ɖe elabena megblɔ be ema fia be nua mesu asi wò haɖe o. Ne ɖe mawu ƒe lɔlɔ̃tɔ asi wɔ dziku kpɔ le Yesu Kristo ƒe fefe me la anye ne alɔ eyama ale gbegbe be xexia me aku eye wò nu vɔ hã nenemae awɔ anya be Gbɔgbɔ Kɔkɔe le ye si menye esi ete ŋu do ɣli do aƒa ƒonu alo do aɖe yeye alo nukake ta o ke boŋ esi nu vɔ la ku eye nele agbe le Yesu Kristo me tae o mawu ƒe lɔlɔ̃ xɔ asi hele dzadze loo mikuya azɔ le Louisville afi sia le ketuki eteƒe medidi wo la sɔfo aɖe nɔ nu ƒom bena ɖetugbi aɖe nɔ anyi elala eteƒe didi dzie le agbeme hafi ɖe srɔ̃ le ƒe blave vɔ atɔ lɔƒo alo blaetɔ̃ ke enye kristotɔ nyɔnuvi ɖɔʋui aɖe eye ŋutsu aɖe nɔ Louisville si menye menɔ agbe nyui kura o edena ɣeɖuƒewo kple zãɖuƒewo kpakple bubuawo ke gbe ɖeka la exɔ eƒe nuvɔwo ƒe tsɔtsɔke hehe zu kristotɔ vavã kristotɔ ɖɔʋui vavã le ƒe ɖekakloe megbe la ɖetugbi sia ƒe nu va lé dzi nɛ eye ɖetugbi la hã dze lɔlɔ̃ ƒe aɖaʋa nɛ eye woɖe srɔ̃ ke emegbe la wonɔ du anɔ ƒe eve wobe ɖetugbi sia gblɔ na srɔ̃a gbe ɖeka egblɔ be lɔlɔ̃a mesusu be asese na wo vie esi enye kristotɔ yeye ta ebe nye ya menye kristotɔ tso esime menye nyɔnuvi sue gake ebe na wò si nye kristotɔ yeye be nanɔ tsitre ɖe ayewo kple dedekɔ siwo le eme la ŋgɔ esime nenɔ nu vɔ me didi eye ŋutsua gblɔ be enyo ezu kametete azɔ. Nyɔnu la gblɔ be medi be naɖo ŋku ɖeka dzi bena ne futɔ la ɖe fu na wò le afi aɖe eye edze anyi hetrɔ yi nu vɔ me la meganɔ adzɔge tso aƒea me gbɔ o medi be nava aƒeme ebe aba kosrogam de kama si edela eye wo probe akpede ngo ato gbera ake ato gbera atuleme bene akatro yimawu gbo ake ebe nye 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 mejibe nano atoge o ebe kpara medewo menye le musi enye tata o ke bu medewo la bena melo eye wo probe Maka
and she said, no matter what you do, I still love you. I married you because I love you.
And the man that David went to work was
heard repeating the place where he was working. He said, now how are you doing? You didn't do anything wrong. You did something like that. When a woman that loved him so much, no matter what he did, was willing to come back and take him again and try it again. See, it shows that you multiply that by billions, and then you have some idea of what the love of God is. That when a man falls in love with Jesus Christ, the beauty of the world is when you think of the light of the sun, not the light of some emotion, but the light of God. That's what it is. Then there's something happens to you when a new verse comes to sin dead at midnight. When the light is in you, how can darkness
hide you? That's
what God did to one man who showed himself in the gap that the kingdom promised, and Moses and then a type of this antitype. That's why Moses stood in the gap for the people.
Emataye Moses notitre de gbagba fe na dukola e ke ma me die nya se le egbe sinye la dikia pe agbero yi gbloto wo ku fia fa fe yes no nya le agbele la nguti mi kata mi nya e ye mi ko ba yi le ka me ko agbero yi o me na mi le agbele agbero yi mamle me sinye la dikia ga me fe agbero yi e ye le nu jo chi ko fe agbero yi wo ku via wo lo gbloto Macho de la me kahache wonu vosia simemiela agbele fiela e wonu kobe menye de ko mawu megobe
re megbe hame it's a wonder that God doesn't just step back church agbele yi kenge simemiela ke ele ma woke ha le keke sia o dumeto de kaji nyenye ba ele baba ke o me la mare ke de gele ma o ele bana ena ho be ame ade ku de amesi o ti be ye wa dole e melata ya ke de amesi o no alo ho kristo e ye otro kristo to la wa de wa le ti kula me ele bana le ne ma yi mela
There was no way of doing it in the time of Moses.
Now, in the book of Revelation, when we get to the Lady of Thyatira church, in Revelation, the third chapter, the Bible says that this age, the Lady of Thyatira, was blind.
Ebe ela bana enye kesinoto, eglobe enye kesinoto, eye nuni osobo le yesi.
And you're increasing good. Greatest churches of highest just people. The greatest that there's been in any age. Because you say, I have need of nothing.
No doubt that
thou
art good,
miserable,
wretched,
naked, blind, and
adulterer.
As on a man was in the condition, and you could tell him his condition, and you could tell himself even if he is mentally right. But when he's in that condition, you can't tell him he is. He just don't believe it. He doesn't believe it in that shape. That is to show you that he's blind. Ekema le afimala efiaba efe nkugba.
The God of this world has blinded the eyes of those
that refuse to serve Christ, and they so blind they can't see the signs that we're living in, the hour, the time that we are living in.
ke mi kpɔ nu la tututu si wowɔ si le eme vam esia yi ekema ne dzolilikpɔ si yi kple Israel gbea dzi le Mose ŋɔli ale be mie alo azɔ esi woyɔ Mose be aƒetɔ ƒe subɔla eye wòdze dzolilikpɔ ma yome le za me eye alilikpo le ŋkeke me.
And when Jesus was on earth, he said that he was
yes, no, God.
He said before Abraham was,
Abraham
I am. And I am was the pillar of fire within the burning bush that spoke to Moses and the days gone by. I think that's correct, Brother Barry. Now, then he said, I come from God and I go to God. And when he was crucified, he died and rose as he sat on high and laid his body down upon the great altar of the eternal God. Does there ever be present to act in our place to know that he has taken our place to know that he has taken our place to know that and that he returned back to the earth again as far as a great pillar of fire. Saint Paul always told us before he was sent to be called Saul, and Saul to Tarsus. Lepo moji yina Damasco, yina de amesio no ahuwo wo, glo wo mkheno, patom la lege, eye, wono akpapwa dem nyanyu si tovo vo, na efe konyini, singe wopwe gamelato. Lepo moji yina gbede kala, anu abe, keke afe, wale awo yina, kekeli ka do fuifu anyi, eye, kekeli ka, eya singe yuda to, kekunga be, tolilipo, ye, lo Israel jiwo, eye, le atila, esi agale, enkume ake, edogli se siebe, apeto. Azo le mi adeke si, le mi ape, komede di ame, le fia Yakobo ple, siti natua, ple, desia de mala, enye ngonglo jesika, ave e de o, eye, ame siame, si nga ope bibla la, nga bena, nye ngonglo jesika, ave e de o, ye la, enye Elohim, mousen katanto, ame si wadifo kle anyigba, le mose gba, tagba kukwigba, ngonglo ga, apeto. Azo palo, matengu ayo kekeli pe blezi blezi ade, matengu ayo nanesi, menya nukudro olam nenema o. Elabena enge amesi koke gele, ngonglo ome, eno gamelie tenchi, siala ga silile, keke mamme, ke mele numa yo gepe, apeto, ne de mekpoko didibe, numa nye Yehoa o. Eglobe apeto wo amekae ndo to ale si bela trovane ngenge yesu the same yesterday and tomorrow e ta ma susu bela ni wakata titina afi ma ye jila le afi si akaki ka makata sia amesi ole to dro mu hele esam fiti la la wanye be odrope eji ple to wo de sia de be enge yesu kristo e ya make eto egbe yire ma voma voma e wo nu si tututu o wo wota yo to do no wo nya susu si ole tame e la bena ede nu si wo abafa me la gblo e ye sia ila so be pepele pe sia o katame me ho pe bla to vo ene e ye me pong te ga o to ke ke si me ho abele ti bi enye ene ke si ka ga me li o ke sia ila enye nya te fe aso ele be mananye mau. And then he's thinking that while all the people so blind that they can't see them, that they can't see them, and call God, and women are bobbing their hair in the ministers and calling out about a man in dark clothes.
Kure
wamu le wopo gbevu wo kure ataki o dodo le kle
asia medo kure keke nenema aha no yiyem le mo gbegble ma ji eye kure mi afa ngutu o mu ale si wo no a nu wo mi ano siga yo mo ano amedo mo ha no le kle nu si anu ke e bola wa ka no odo ki o yo mba ke so to ano communion khom le kplo nguti esi wonye dodo waka ade metota.
Oh,
the
call, the watch, the call, 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 the
And did the women get better? They got worse. Ekema me drum kun no vin to Jackson Tile Mai.
A brother, Jackson, who's usually with us. Brother Junior Jackson.
Methodist Tola, Methodist of Osofo, Ede, Eya Enye, Sino Agide Afisia Fifia.
Azo,
Eva Gbonye, Ple Dure Ade, Eye Emekbe, Novibu Bugede, Oha Vak, Ple Dure Mau, Togbi Ke. Azo, Apotonyo Domenam Do, Eye Kwekbede Enye Me, Ke Metomi Da Sofo En Disya, Ne Meklon Komedede Na Dure Ade, Alak Patoe Na Mikwa, Bede Amega, Elabena, Ne Apoto, Nye Mele Ekbloke O Vasere Esi, Matrokwe Keng Ake, Anya nusi wogblo to enguti emegbe magble nami eye ala wogblo be me manos bosbo wom le yebo le efaka mi ame eye yela le guade alo mela ye dom tomatwe le sama mento eye ye kudu do bola gedo kwa me gatroto akpak me gede eme heva gbonye le vume eye amova no yiyim egblo be Medibe Macblon, Nyade Nau. Eye, Ogronam Be, Yakutreade, Bena, Letibe, Afisia, Sibe, Afiade, Sile, Abe, Indiana, Bena, Tokoko, Legade, Bemiede, Ekogo, Eye, Tipolonu, De Anyibanda, Le, Echi, Eye, Otrosu, Akape, De De Sile, Le Abe, To Sife, Feta Medifuflu. Eye le agakosia mela nungongro wanu kwa delili. Eye wuklobe manotiklede afima kle nofisya wukata siwe le kame siyakbo. Keno nungongro la gome dem. Eye esime wodro eye esime mede. Ye kata gome keng la. Ekem la le nanome ade alobu bume la. Nengebe mesetunia gome nyui la. Meto nane sile abe. Gagoba, alo, alo, sibe gati kake, ade fumedi, alo, nane, ene, alo, menye gati kake, oh, de, medipe mak blombe, ga, gati nubleve, alo, nane, ene, ke, de kome foto la pe, tamada, he kwe de, chi, eye le pe tome la, agakpe yi ade li, nane sile abe, granita kpe, alo, alo, nane sidi, numa togbi, Nye agakpe yi ade siji oma ngulona na kedo. Eye meglona no vya obe. Ino afisya ne miyano eme kpom le nusiaji. Kenye la esime okata wono e kpom la. Medo da chole wodo me. Ketuka etorope. Eye no vingutu Jackson. Nobena ye kpom me liyato ade. Ga liyato bubu. Keno susu unve ve dotare torope. Mi donku esiaji. Enyo esiape gomedede la. Eme kofwa be otwe na le kame ame afi. Afi ubava me. Bena si fifi enye yi la. Si mokwe se bena dede fiabri bola kata to luta pe akono yi. Wesley, ple John Smith, Alexander Campbell. Ple ame bubu gede si wo de kofan bibla la. Ke eme be enye tro yi de bibla me. Kede fia be, be, dola adre liya pe, gbedasi ade, levavage. Le mau dola adre liya pe, gbedasi pe, gbede yi la. Wanya mau fe nya gagla wo kata, ekama chidekbe, gagla adre ya wo ava. Ke aso nengen wugu fe, akono yi la, memye le. Esi, bomye vado, to, afya toto, koko engenye, gobo koko fe, ngongrome. Ke ho jesi wo nukunu wo kle nubugu gede wo. Eye nunana wo trova kamye me abe ma ume doyo yo kle. Nyak blon blon di kle kle adeye ye dodo kle. Goma dede wo ene. Ke tokwa be wo trokwe. Mwaji twe han la. Ema me bebe ni twali o. Nyate pe twali. Si nge vavan twa. Adeye ye dodo kle nunana. Si jebe wa no kamye me siya yi. Nyeko amesosro wafun, ameroli, nyeko na wakisiatre. Ano jitimbe yi wawonu abe kiso towo ene, yake wafwe akbeno na wama sopli o. Ekema, nanemele yiyim nye o. Yesu kulabona, to wapwe kutete wame miya jesi wo, mikuya. Nenemaye miya wo, anya kiso to, to efwe akbeno na wame. megati kpo yi yame wu wo agbonono o ke eya ta gakele ema me la ke abusam ye ye le agbletɔvi wɔm be yanyaxɔsetɔ ma fa ku akuawo tsoe le nua ƒe vavatɔ la gbɔ gake mawu na kpe ɖe mia ŋu be mia ma ɖa be miate ŋu adze si nyui le vɔ gbɔ eye nya la adoe ɖo esia yi azɔ míekpɔe bena le esia me la megblɔe na mi gɔmeɖeɖe si ku ɖe agakpe la ŋuti eye agakpe la enye kristo le nɔvi ŋutsua ƒe drɔe me ke numa le biblia me ke le ƒe siawo katã me la amewo ɖe biblia gɔme ʋu míeva tsɔ osɔfoha la ƒe gɔmeɖeɖe ne blibo keŋu ke esi wotsɔ nunana mletɔ na laodikea ƒe agbenɔyia esi ke nye mawu dɔla adrelia ƒe ɣeyiɣi na mawu nyagbɔgblɔ le laodikea ƒe agbenɔyi me le ema yi me eyae nu geɖewo anɔ anyi siwo ke wobaɖa le agbenɔyiawo me va yi abe ale si luta ɖe gbeƒã fiatsotso ene gake egblẽ nuwo ɖi asi matrɔ le ŋue elabena menɔ agbe fum o ke emegbe wowɔ ɖoɖo hamea luta mewɔ ɖoɖo kpli kura o luta megbe eye esia megbe wesle va eye le wesle megbe la woɖo wesletɔwo ƒe hame eye le ema megbe la john smith va baptistetɔ la eye emegbe alexander campbell eyi dzi nenema gake ameawo nudzraɖolawo womenɔ agbedidi fũu be woaƒo nua katã nuƒu o ke ale la nugblẽ daɖi geɖewo tsi anyi nenema ke esi wowɔe la le kpɔɖeŋu me nyɔnyrɔ ɖe tsime si john smith trɔgoe nyɔnyrɔ le tsime le didi ɖe tsime me kple bubu ŋkɔ ŋudɔwɔwɔ kpakple nenemunu geɖe siwo wogblẽ daɖi la ke esi míeɖiɖi va ɖɔ nuwuwu la ele be gbedasi mamlɛa ɖe na ɖɔ nua katã ɖo ahe nenemunuawo katã va xɔse ɖeka aƒetɔ ɖeka nyɔnyrɔ ɖeka gbɔ mikuya ke azɔ esi woɖe biblia gɔme keŋu la ekema míete dzesi be eʋu agakpe si ɖi piramide la ƒe tame menye piramide ƒe nufiafiala azɔ o menye eyae o elabena me ame siwo fiana piramide ƒe nufiafia ma mesusu be wonya nu si gblɔm wole nye menya naneke ku ɖe eŋu o gake aleke hã nua nɔ piramide ƒe nɔnɔme me gake womeda ta fukpe si nɔna piramide tame la ɖe edzi kpɔ gbeɖe o mede cairo kple egypte keke tafukpe la meva kpɔ o elabena esia nye dzogbedzikpe eyae nye tatsɔkpe la le hamea me la eyae nye dzogbedzikpe le hame bliboa me la enye tatsɔkpe ke meva kpɔ o wogbi kristo ke ele vava ge eye mefe se bena ne egbɔna la bena hame la axɔ nɔnɔme ɖo teƒe aɖe tso afiatsotso dzi le luta te kɔkɔenyenye le wesle te eye pentekoste gbedasi la ahe hamea ɖo xexleme ƒe aɖe ŋutɔ me eye subɔsubɔdɔ aɖe anɔ amemawo dome ale gbegbe be anye subɔsubɔdɔ ɖeka ma tututu si yesu kristo wɔ la esi ahe yesu ve eye wòakɔ nu blibo la tsoe ame wɔnuteƒe dianikɔ ɖe mawo katã siwo nye luteranwo presbiterianwo baptistiawo metodistiawo kple ame sia ame si wotsi kple mawu ƒe gbɔgbɔ la woakɔ wo atsoe kple yesu kristo ne eva la mexɔe se nenema mekpɔe to vovo na mianɔvi pentekostetɔ aɖewo siwo xɔna sena be hamea ƒe ame siwo susɔ la woawoe woakɔ atsoe le agbenɔyi mamlɛ sia me meto vo le afi ma elabena mawu aleke ame ate ŋu eye aleke mawu ate ŋu ne miagblɔ be aleke woate ŋu nyui mahã la eya ate ŋu awɔ nu si wòtsrɔ be yeawɔ gake mawu si do ŋugbe na luta eye le afiatsotso te la numa katã ko wonya mikuya edo ŋugbe be yaxɔ hamea eye wo mate ŋu axɔe se to mawu ƒe amenuveve me eye kple ŋɔŋlɔ la ma dope ji elabena me fa le nto igba to ma o eye wo do alo eye nto evelia keke bayi le nto I atrelia mala eba eye emma enye na me fa agbono I atrelia le dola atrelia fe gbedasi yi mi kuya ke esimo wo vela de tu bi ma o kata fo he jira wo fa akadiodo mi kuya Presbyterian wall, Gerian wall, Baptist, our Messiah, as you want to mouth, Pomela. I did a cocoa, my man. But where's a bear? Why young, but all to quill, eh, my man? But where's a bear? A meadow, no kneel, and Kakamamla woman. See, oh, my dog, oh, Kebon, what trope, when on Nomasi the Kale at about for the Kame. I saw a look at the woman, a bear, Alessi, and Tejasi, let nothing to Jackson for 3 months.
Bana, no, 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 no,
Chile, no, 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 Nusi a messio, le yapocasem, clé esio, le afi, disia la cata, wunya, no watcho, amagaway, kamakaying a si, ke, minovina pocaselao, domator de siade, si si, betasi, mamele o, eye, wodibe, yakpola esia drola, neto, amagaway, kamakaying a si. Dongo go sida wo kle leti wo dongo afi wo jola le afi si amepong te gabe mno Jackson Jackson fe anye he esi lanye fata fe leti pe gome Jackson fe anye he eye be mano miti miti wo dem lenye atale be languti eye nu nu wo wade adebe si awo abe de wo kufu tu kwa ene nye domotone nye dron kwechi Elle te fait, noir à foufou du quoi?
Well, it has to be that
the car petit ling, this year, sino, a few miles, no job. Vava la, el foufou à capo, um little to lachi. Que avant, mieux que bena, le imame, le pomme au dollar à drain, le pyramide de penon à ma main. Elle s'y voit diva, her commis, aye, au plombier, je fais. Be ma ku nutranu atria una mau.
If you haven't got them, if Jesus tarries, and I, my great grandson,
ne woman le miasi ola,
Paul,
ne yesu akade magbe, eye me, ne magbe vio, Paul swela fe vio, esia akoto anye mau bebe fe nyate fe mavola.
Now, That was
to find out that the steel inside. Now, that wasn't a rope. It had to be lifted when it comes to that. The first thing on the first night on the steel concrete thing we ever heard of. And all the seven come out of the steel. You know, when it happened to me, when it happened to me, I'm a good old man. Can I have on your man? You're my EO. Gake,
at that
time, Fred Softman. Manyabe Elle, Alicia.
Fred Softman, I'm not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. Elle, I'm going to be able to do it. 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 I'm going to be able to Emegbe metroyi, ke yi de adegbe le toaji kple novyao. Ke mutima la, metitre de afsima no miti miti yao dem, alo alo nusi, wo yonabe, bo chita o le afsima. No miti miti yao dem le nye ata legbe nguti, eye nuwo wo la fam, metututu abe ale si wo gule ene, ele tepe a novi ngutu Fred. Ke anye de metikpo yi, chipo, So I need a bomb. Hey, let me tell you I'm going to go to the house.
be mati atisia awe eye enu makela megatro yake
and now I'm asking you menye le mayime
bena wono foto dem asia o jojo manunyala wono adem asime mawdo la odidi to tipo be wa be da silabi kemi don ko jim magbla be asike no nudu sime na tipo galato de komedi e pe akotara ple e pe avalao mi don ku jibe magbla nyamai ni kata ple alesi manon ku lemde enwa elle toche to mamle ogbosan Can you make a bow on a photo dem Asia O? Elabena Asia Magbes, the Kala, Mede Ablai, Japan, Ke Asia, Metroy, the Apel, Tixola, Yanga Kamling, Jojo Balo, Katam, Makam, see what a popom, let you cooper, Asia Fikru, Alo, Kakabado, Mexico, Play, a Toropa, to call Katam, Aye, Masusube, Agbalhola, Le, Asia. Elle Associated Press G. Ameneni ekpo aliliko wonkuwa de le yame. Makpo asiora. E ason laspe nga jojokba le kwede chi. Eye nga jojokba la le onye ati ingisya. Le laspe nga jojokba le me afisya. Be matue afya. Ason ye nga si. Eye matututu mela ameno afima. Nipo piramide kwe aliliko la. Meti trede esia fe gomu tututu kele atima mikpo mau dola toke esile nudu sigoji la mikpo epe apala tutue la nusi oglola tututu ke yenge si jeken le mesiko kle tepe vovovo si owo de foto ale asa jojoma nunga la siya le ati la le akupa jembe be ya ho nyanyana na de siya de siya tengu la so foto akle amesi osi foto ale langti ele numa kuku womto engu aso ekro le afisi abe ma tengu anye alili kukura o ele abena zamufe alili me yina yame u maglo be u akbadrufe ade alo eni alo nane nenema o ne nye yina de goto la enu enu miyafe yame fu yina yame afo akwe vi asheke ke deke miyekbo akomu ya ongu ke alili kosia le jojoma nunga la siyafe nye jojo ngonglo si le afisi anula eko de akbadrufe blafefo ade emala no akbadrufe de akbadrufe wochi bo zamufe alili ngubo ke eglobe esi wunangkulemde enutu ame ngula ke azon binya me amene niedo nkuji be meglene mibe ede be abe ya mekwe to bededepeli fungu ene mi edo nkuji ya kake ya mefwade ke menonu tomame o nene maye akbali aglole afisia woku emekpo ame adeke o ya mefwade ke meno ya meafima o Eye tofu na esiala matengi o. Afuma sino na yamavu yome la. Menye naneke u yasi kakala o. Zamufe alivye. Elabena ekbone to fusi yamedo. Abe yamavu sueto ene. Ne elengo yimla. Enana zamufe alilila kakana le yame. Bate wade esiada o, si ale si yame fuswe tola liko, elabena, elebe wano. Nume tutunede ngogbe, eye zamufe alilila tuwa jujoto eme. Gake ya esi, le agadrupwe woto alafisi zamufe alilila tengwa nogbo. Eye yame wade keme nonu kwame o, eye... Esi ama tengwa nye, samufe alilie le jiafo afima, le tode jiafo afima agbe o. Efe kekeme nye agbadrofe bla eton. Efe kokome nye agbadrofe bla vevo ade. Mikuya, ele tututu abe alesi wole le foto mame le afima. Esi me meglona mi be akpetope dolala le abe jolili ko ene. Megedewe esi vayi, hafi wova de foto.
Ka!
Mau nabe jojoma nunya de gesi be enye nyatefe kele afisia kure nyaglodi si wona mutila mau na jojoma nunya di da sebe enye nyatefe azo afika emi le titredo metibe makira asiado Ela bena deoma deoma ponu kle khonye ade sila afisi yang jisia mahi be be wanglo nutrenu atremau atengwa nye be atibe yawo esiang dole eme ke alela efe kopi de ka nanno miasi nuka ngutie ne be de ka le miasi la mijiredo abe da sedidi ene mikuya Asawale jijimbe ya nya, ya kejide kaya wange, be, na yida glosi ya ne. Akwi, nikuya, ya kuwa konu, eyata, minamia gacho miapa achagba ufu bwene na mau. Ya ke mye nye, hamia nye, eye mau nyabe, nyatefe, eye esi menokbe tomda kure nga siangula, kure nye nye pia selangu be, nuka yava chode chinyela. Ke minya afisi menua, Tucson pe anyege, le flakta pe ejepe, le torofenula, afima tututue nye tefe si meglonami, le ti gede wodongo hafi ovacho, be mavano chitredu. Eye ele nenema pepe le nye jojokba le siya si le afisi akle, nye jojokba le o, bakle, nye kakakba le siya pe nyanu. Kekpere, miya nguto ope da sedidin, nula, afima tututue wojole. Mawu deblibo eye ma tenwa dalakpa o eye ava megodo mi don kunya foka sia jia amagawe kama kainye si makugo akule ake mi don kuchi nanele klalo na chocho mukande eye eson enabe dikwa katale da sedim le en nye jojo kpale de sia de to associated press ji ple mia fanya jojo gbalo be vie to o domoto de ka ple nu bubu de sia de la wo le da sedim le eyamangu ke me vohade o ke go me kola katogbe wonye go me kola katogbe wonye kristo to be wonya bana le ka ko to buto sia me la esi me mo ko kware ke me li le jojo me nya fanya nu eye Tuo wo wo le mia la lam la. Eye mo kwa kwa de kame le mia fwe dodo ha ume o. Esiwe le fufu wo mda tu. Wuta wo le ba blam ple la la fwe chesi. Eye si mo kwa kwa wakata le goma me pude miken. Le mia fwe ganya ume. Le mia fwe kristo me. Nuri katete me. Le dodo ha oto me. Esia dota de katolicism me te. Nous si l'agne la la fechesi le haofo fofome. Ya ke soupe, ame si o lo ama ouke le mokonam, nou va fala. Ma ou si tombe le piplame langouto, ke ki kan le miankoume. Ke wobe, rame la kle ame ou, pa kle jodome nya kle, nya ke kakbala ou kle, nou si anoutim. Te jesi be, e ganyen ma ou kokoko, e ye ou drokpe, mbe dodo chi. Gamaka enye si, kele sabino kanyon di mala, esi me meno be tonga, ke no ba biyam sebe, nu kele jojoge mahala. Mawu nye asyode yame na mawu, le tomba tame drake la, yima keche nye asime, efe asilefe nye achagba, eye, yikwepe chugade etome, eye efe, dadefe jiti ano afo eton. Uhele jo dam sigbe gaze alo krosalo tiene, heda abe galuhe ene. E nyebe nya nusi wonya o, eye meglobena mevwana nusi ya o. Eye kasi akola, biyade ufonu, si buvu agalakata, eglobena afetola pe ye. Eye afetola pe ye enye, afetola pe nya. Ela bena maufe nyaladana u yi nueve. Kesi metrova esi aji le gama ema ila no vi mutu wakala suya dele kamia me api enye asrafokpo aye tupelu e teka keken klu le avakome woto mulo akibe eku aye oglobe eya omabu doyala wema omabu kwabe ati akbe o aye mehiang tonga be waku gamede engu o Ejo voken, kagansi woto efe ateme latu, efe aboswe, la deda le enkenken kwe, efe ata, ata deka deda, esu sovye, kake mawu po amenu veve, de he dagbele enu gbedeka eya na bi to roy robertson no anyi afi wo de photo male wilson afima alesi wo glo na ele ntegama musi esra no wo om le nkeke ame kle alesi wo khodolai eye be akpodoyo eye esi aye kple wo su khoseto ya ke eya esi wo nya asra fo de fo ma fie tala Mabombe, Yatra Kambe, Maglonia, and yet, look at that domain. Ella, I must say, one pepe, see Diagbe, le Asrafo Dome, Abe Afia, and Elebe, what do I dagbe, ple, Wawesia, Mikuya, Gake, Fwese, Hafi, Ke, Atrani, as you will have me a farm, Hele, no one poor Pomla, a globana, Mahua Ejise, Gake, and Mange, Amabubuto. Better Casa Mela put off way, better Kanguji Bungwe, Papley, Mia Bobono, Angi, Ete, Abe, Jerusalem, ye, Le, a put off a communion from Tiene. Aye, Manon,
present looking at
Le, Emma Sampo. Aye, nothing to Roy. Sino anyide afisia le poyem fifi la. Ke eya kwe. Eye wo yom to wuson. Alo to Arizona.
Alo.
Englo agbanle nam. Eye. Metro yue.
Englo be.
Eno anyide afima no vim tu branam. Eye. Mekwa kekeli soti gama gede eme. Hele wo. He kowo chue le apetofe klo langouti. Eye, a joy to rope gome. Elabana, eye mano anyide, jepe kpachi, eno kwenyem, jota to rope. Eye, kekelisi akede eme, kekom chwe. Eglobe, nji ade, ewa abe ntegayi. Yefola abaji, ano abe, le nji, ga eton alo, ga ene lopo. Alo, nene nene ma, eye, yekwa musia wufame. Eye, weklobe, ye doli, ewa abe, kenan keke adewo be, nothing to Bill, Trevor, ke, nyekple Royla, nyenge novio vafa, nye le tepedeka, eye, mye da ade, de du, deko mye le abe novio ene. Eye, wo, wono li dom na joyen basere, si me apen bebeke, Trevor, bubwebe, Bubebe, Keno Avifan, Eglobe, me, Boda, Jolilipo Mange, si, Trogbona, Bung, Alilipo Atrova, Eye, wo kom dade, Kulape, Tade, Eye, wo tro nye nanome. Enye nu wanukuna, no vingu tu roi, be, nye nanome tro, Eye, nye kopome, tovovu. Madanu siade, afisia, Kenanane, siji, mejibe madro, mkui, lata, Esi enye nonometro. Esi me me glo gome dede esi le esi la ni. Ema ba me afi me gboba akena ntrenu adriawu. Esi me me gboba akena ntrenu adriawu la. Eke ma me
ntiade
la mwa vache diliji. Ke eno jitimbe ya funu pli. Ke me kaka nokbe domda kude ntrenu adriawu ngu. Tete la efonu nam tso o. Nwa gavame ake, he gatrovame ake. Novimu tuloi, nenge meglo esi anyue wola na namanya. Eye, eglobe ye, ye gafo ake, le ntime. Megasisi, ube, enye, njikanya, ke le afimala, ekwa kwame, ekwa kekeli gansia, alo alilipo si le tola, Tame, Ebiam se, etepeme diti obe, enane kure nguti be, aliliko nano to tamea. Eye, medongu be, le bibla mea. Eye, medongu be, esime woklo Petro, Yakobo, Kle, Yohanes, yitoji. Eye, aliliko ton, apoto, yesu ji. Eye, eye, ma wukonu woklo bena, esi ange vinyen lonwa. Mokloma wunyale, enguti, le afisya, etepeme diti o. Enye, gudasi suede. Benen novi nyafukase la ona tengu ase egome. Midroto eyama. Mesusube do hiyele nyafuka jina mi. Mekadeji. Eye woblobe ye yide hetuaji. Eye esme woyila nye no titrede atima. Eye be ade dito alilik pomay. Menye nene maye novi ngutu roi. Eye woblonyade alia togwibe. Esi anye nye subola. Eye me yue be wonye nyagblodila na agbeno yila be wakplo dukola be alesi tututu mose we ene eye one muse be watengu afonu nuo na jo alo ne 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 ma tokwi be alesi mose we ene sigbe ayo tugbato wo ve ke ni nyanu kure kaji do wo kle bubwa wo ngu kle nusi wo jova yihohola
Little Hattie Wright,
so I see a Macbeth, a Fima, Mabuva, Yanu, Sijole, Epamay.
Hey, but I never know.
No one who see care most of all. Get us all a glass and I'm laying at the truck or tomb.
More in my mind, Mother Swadam. Hey, Langas
Sumala, but not Tamabe, my ye, put Bob, Elabana, Momacana, Manele, a Fima, oh. Eya sinye Adela. Afi majole, afi siyala, mada esyade eme fajro, eye made abla. Mekudre ade sidi kukwe, dresaka ade, ke mekwe sebe ene, nyonye, vase esyala, made abye ngu o. Eye mekwe sebe, made abye sronye ngu o. Amesi no anyide afi siya fifi la. Gakela enye, ano leti gade ova yila, ema yi tututuwe enyo, ano keleme, alo adema kwakwe eme, mekudre bena me, meno asitam blukome. Enye me, enyo, nye mekwa afyade kaya yu, eye amyade, meto de kele eme nam o, eye mezu yakame, yakame son, eye vuvono woyem, Eye mekwa atoke, kekwa jubiade. Ke esi medwa aksimala, vwa mepe adukpo wonye. Eye, odeho, eye, jono bibim lepea wome. Eye, lepea wotome la, tepea deli. Afisi, yakamo umlona be, jojo na lewo. Eye, fafana ga wo o, le dwa wope dome dome. Le vuvwa ngoli zafafe lame. Ke vuvwa na woyem. Eye me mezo yi, jo siyakbo be mafutu. Ke ya kama omlo atima za. Eye wo no. Enge mekwa wo domotuare ke wo. Kake wo abe mlope le wo katansi alo tefe sinye wo be enge mlope. Eye mekwa nyonye, fricha broy. Ke fricha, ale gbe me gado nkuwe chie. Enge de vinyuade. Ke esi ate mwanye nusosrona de di sohe wo. Mado kuchipe, ano peyade ova yila, de kakwije de kayade, siyenge James Fletcher, Roy.
Ke
eba je habada dodo, eye wuno ahazibato. Mado kuchipe, eno yoyem lefometu bongkoto, lenye apeme. Ke kufuatro megbe, yinguti kokweme. Ano peyade ova yila, eno ablome. Afima keto kasanguade, be... Le togbe ade chida, chito gade le te. Eye, flicha yom da, klobena, nothing to be. Togbe ade tanye. Se hajiji, si fong, fofonye, le la da. Evo, nyamele akhanum egbe. Me klobe, flicha. Enye mtu visi kwa abe, pe vye niko. Me klonebe, me gato mama o. Gake, gato rodo. Eye, jine nema, etros lo akhamula plebo. Eye, Surajole ebo, ebi ya oha. Eye, lega popo siyame la, deko wo. Ke ma u nyebe me lone. Me yibe ma do gberade eta. Ezu ya ka me kenken. Me yibe ma do gberade eta. Le tefe siya tepe me jiji fun o. Ekwa abile, eyi yi si mama no afisi ya kena nutrenu adria wo. Me globe, frech. Kotu ve ade o le asinye le afima si me jibe ma tona wo. Eglobe mga wewu, nothing to bill. Evo, me nyabe aware kemele esi u. Eye, mglobe, muka nti makho wa wewu maha. Eglobe, eye, wokwa mtun, ekwa. Enyanu si ma wokliwa. Mato wo de awaba ato mua ha. Eye, mglobe, mana gafiade wo frech. Eglobe, oh, mga wewu, nothing to bill.
Nye, nye.
Nye mejibe na we o.
Eka
tubeva wenge lejime. Eke eba suwa hatumno la kle yakame. Eye e suwa to afogwekble. Eye o nusia nuko yjore novida hesiaji. Ke si me mefo. Ati mefo la. Fresh blonambe. egblo le drefe egblo be Billy ma ma ti te pade na wo no be to be enyi vinya wo esime do na wo gum eye wo glo be enye to na wo aso ma ti te pade na wo le afisia be na fujo eye mi so to ya kamia wo be te pade wo bu va do te pade le ba eye wo glo be ma bo no afisia eye me glo be Mazon ye afisia akporabe makpo tefe ade maha. Eye mazon ye. Ketroko vivitiza fafe ladoda. Eye masusube. Mbwe mpo. Nade iba ila. Maun sekata tola nabe makplo efe khamea. Nade iba ila. Enabe. Madek bapa efe nganyuya. Kekpo. Lufo wo wo kpo dede. Kutu okle gano wato kikama. Kata ankobe. Ye wadro je klim. Le miti fiadeo.
Ke
tifi ila. Ngenye si. Azo su yakame. Eye amereke mele. DMO. Eye fufo lem. Nuka wage mala. Tete manyo. Magule na swenye. Magule nebe. Do hiye gome enye be fresh le hiyame. Eya damia de abla yi. Be miyakpo ne. Nyate ngu. Kede engwa. Eye, no biangu tu la kede engu. Eno afisia le witness wogbo. Le tefema afisi wo. Wojira na so okle nuo le. Edo alonde joguyade chie le avade alona neme. Mezon yi. Mesusube, enyo de komade asile nyamangu wa yi. Ale metrogbo aso to Canada. Nyekle Freds. Pakle amekemeo nito ade. Eye, lenge susume la madui be, ne tukosi ameji be, ya buto nye bedasi o la. Esok be, menye jizizi o nye na o o. Mele ma wunye grom fifi a ano, pe pla et tonfo aton. Ke le pe vi aton do, vye nyi mle si a o me la. Nyema wanana ke o nekbe na apetola ko. Mete ko no akbe, si tede engu a lekbek be. Eye, nyema gbulo a nyade ke o, nekbe ne e ya gbule na mba hafi. Nusianu. Ama o glona be. Asa one no vikutu. Branda mglona mi be ye gona la. Ye do mkuchi. Mi komona tekpepe ade. Elabena ekbona la. Fetola penkome. Mele nane ke wake vasere esi. Fetola na glene o. Ele tefe. Melala na vasere esi me wakule nam. Yeme dia zo o. Vasere esi me wakule nam. Ke nenema. Wunona. Lele tifensi ova yimela. Maglonana ken nam kude tefe siwo ma yilangu. Eme beme trok bato Canada. Eye Fred Lee. Alo anavi uto Roy Lee. Epe tro ila nam. Ese enge ple. Eye ak ple anavi uto bank mien no. Mozo mo tefe me jiji afi mien klan wu. Ke azo la mfoke la mye yi. Ide anavi uto Fred Bo. Ke efi an uto hi Lin menno afi amu. Eye ata amete ngu son pli mi o. Eye ak ple son la chi mekbe. Eye dako swan le Rosewood afima alo Melrose le Saskatchewan. Eye nyekle Billy. Miedo novingu tu Fred fe akbalofu swe lava. Le zama mela nye somo sala katankule. Eye mfoke ha. Eye le esye unke la nye to gele nangu le Montana. Kekbona de dinu. Keme menongu to vasare ka sheke malofu. Eye alotom, meyi alome. Ke Billy la, eye atipe miyaton alobasere eto uti ga ewo melofo ne agudela. Alebe, wanobobo enamibe miyatengu azomo. Tete me mefole gano melofo, eye mechemo, mokukum. Ke Billy gano alotom, nyevado tepeade eye menotamebu. Ninyanu siya, nikeke siya o domata de kachila, ete manya klo swenye aye, de tochi le afima kula, ke nyemele nusi woke malala gbloge ne o, ke bo mado twaji afima afia gbloge ne be, manulon tepe siya wuto, mega giyambe miya yitepe bubu o, na miya ti afisya ko, ke esya titi ton kubu fukbo akba durfo ya lafa ui de ke son, to a fi de siade ni kuya a joke da ke le da da fu mesu sube mutu vi e se ma nyon to wa mele nam be makada o e ye mele nam be ma jirado o ke de ko mazu to ji no la tradi nusie me jina da be manye e ye me globe Tuada wala asinye si ama unam. Eye mazua mofsiala si tokbe mye sekpo. Deku esi acho jinam. Eke mna patoklo nambe di aga yi. Dakule nana na amia de la. Na futu ayi. Dakule na amia o. Aga trokbo. Eye makpede budu nti. Eye vava mya tutefe nguya de afisya. Meno esi ya mbu. Mye gede nrupia de be mya dunu. Letefe suya de si. Le tuachi ano ga adreme lopo. Zano dodome ya ta mfobili. Ami bonami eya ta le be mya che ami. Eye mye yi tefe suya siya nudufe suya siya. Kesi me mye la afimala. Kufuwa de son. Sobwa me fa. Do hi la ati umje. Kakefe kokwa me di ngutu nange ya. Eto kakula uo alo jiwi legbe. Do yi fokpa, bwa kuku yibo, nito ge titi de, mo huya aleke, kefu tititi, efe tada titi, toto efe kukwa te kode megbenne, mesusube, bakpo mama di ngutu to. Menye amere si le kloto, nye kufya to le sigade nulobo, te amanu, kedo ataku ino angide ya kofe, alo le tifuwe adekbo o, to podoga di, ejefe to adew. Ta flache de nyagbe mauta. Gekele ke ha, de kakula di ngutu na nye ya. Asese kako. Ewa be enno afisi ma uwo amedado be wano. Eye menno ngujeje kpom le eng. Ege den rupia me, ke don la tutu bolo. Ame ono afisi ma de ame, vi ato alo ame plafi ade o. Nye nye tue, ke minya alesi ame ade o nyine ya. Ta flache gakela anye kofo ma ba nyenye sesienka ple haya haya
one yato
ewa ba frisia wa kaka asima wo wela amia de kama kate kanu o o amaga me klobe bili nitwa de nye ma so de nye jinu e klobe
oh
papa menye de ejibe yadi ode ama nye nusi Nyenye ma, echo sigbona, mikuya. Meglobe, nyenye ma. Eye, metotere, afimajie, ke bili kpambu, ke yepe, latutu bolo, latutuji, ke nyela, meduto nyefo. Le mitu piyade wa me, kola, amyade le, ati kwe yade me, ke miyango tututu, akboglade le, enguti tro alea, dode ati kwe lafe megbe, alebe, nye metengu le, nukpom, bedo o. Mutu ada eto da titre pe no no majito nya tututu akho abe pe bla trefo ato ene enye amavi tuku ade pe awu nya padi kavuvu via via
and the body that got up with him was
eye de ka kwisi titre pli la di fracha broy tututu tara he di di de mone eye bile troppo bonye e globana papa odi wo pakle fracha
You can imagine how
Paul see Marcel Dokunyame. Hey, the kaku chikito si dimla musaka saga. Mie uno anyide asara metu adepo. Hey, juto blawoken opo mo ha podi. Mesusu be opo ndidula kata kuema atenwa nye ba ngutula tu peni bla veko. De ohi coffee cup de ka alo nananenema nyeji tikpole dome. Eye madam kokon eye bile klobe nuka chode chiwo mklobe naneke eye madam kokon wa eye oto afima hedogo eklobe papa nuka chode chiwo mbe naneke eye ukede fwame mklobe eklobe ekatibe yakuo vula akia madongbe o eklobe alogale nye tom kokoko ale ogayi alome Eye, mano du siyem la mwachi, abe akbadrufwe bla, atonfo, aton, gafoko de ka ene, le, akbadrufwa de mme, so tuwachi kona, dota de, denu, tede, hek bona de afwe le Arizona, gake azon la, de mdota de uta. Eye, si mdo afima, kedidi tuwa bona, ano abe akbadrufwe bla fe, To tulangu vola, ewa kwa abe, misenusia, abe ale si mabwe na mikure kajidwe wongu tie le, kama benzi, ble, nusia wakata, ale si nane, amiade iji nonufo mna, be ade abe ale si keko miele tonge semene, menya be edi tagbogbogble nya gake abe alesi mede glova yila de megblo na na mi kpo si menya nya tefa wa.
And a voice got to talking. I was talking to him. It said, carry out your plans and you'll be like that.
Eye gbela la jenu fofo mono nu fo mne egblo be kayi wodo do aje ekema azuna nema egblo be afeto nyemejibe mai nono nema ode ebe Sroha ajo malo ano agbele to mawochi afima nema o eye atrozu yakame abe alesi dropula siawo be nazuene megblo be nyemejibe ma nono nema o gakela nyenye nyemejibe wanye jizizi na mbe ma no agbele nema o
have to live like that. I want to do something different.
But I was told that God is calling me a prophet.
Now we're living in the wilderness like the prophet. But you can only be trusted, huh?
As long as you're here. Eye said, gake said, he said, that's the prophet's job. Wo yo wo ba na no afima le do pe sikoko wu ama same e gbo ba na 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 gede wu le asi o to fofo na numa wo yo wo ba na to gbera de do no wota e ye be na gbo nyanwila e ye le apostle o bo no manula enya nu to to nu gawo nu to wo nu na na ga gede o e gbo ba nu kam ti na la la ba ma tutu o sia yi.
Where is your reward?
Atika wo te pedro dole. Ale ema kona. Eye. Eye jibe. De edron kujia. Magbola na wo.
You remember what Brother Roberson told you? In your dream, in his dream?
Edron kono sinovyung tu. Robertson gwa na wo le. Wo truela. Epe truela.
Along with the gamea. Mena.
Ewo abe mose ene
ngulobe towo wo
fosisin lame ngulobe yoyo si meto yo we megble dono wo dade ayulobe metibe apotoko ina blo afisi mayi ple afisi nye mayi olana esi ama sogbe o
meba je no kye popo de
fome vie elabena ama ome le todrong nye kweta sila o
eye ne But
nalo,
that's exactly what Moses did.
Majibe macho nye akbe fifi tola asople Moses to o. Evo numa tututu ke Moses wo.
The people were to listen to him when he comes to deliver them, and just left them alone and went into the wilderness, but God turned him around.
Joy bechi, gake mautre gwe. Ke kukukula engulobe tukola fufukwekwe. Eye, ale meklobe, akweto, nengebe,
Alaka
ma
tenwe asobe pakle
akdale manya manya pakle enkoma jesuku pe akdale nyanya ku
de ma tenwe
eye ama o adoda fli ma kle afisi afie be wase nyanyu tela
ekawu
lolo fiti awu ala si wonno len babla ko kwa ngolisa
eliya
yiji eye wo nanana amawo
nikwa
yesu kristo eya make eto egbe yire mafomafome eye mononu fuom kheno eya hanko semo nonu fuom nam tete wo jole kwanye eye meglobe bili ke edolo ye mafi meglobe bili
wea
ke manyong to ha o eye mesusube afeto mau
mede nye vufa
dusisi aji koto nusia gomede eye meglobe
bili
Billy,
Billy,
ebe, nuka jimnele, eye mebe, weno nufom nama, oh, nuka ngutie, eye meglone ebe, mejibe maglone ade na u, meko dure ade fa yete fa me titio,
edro
nkuchibe, yekwa ngutuma sidi, ngekule frech maha, nabia dao, ne etro yide tukson, meli dure siane, ke Billy, nanele jochom, nuale, ji yimfifi la, Nana no fom nam ke me susube woye etrokpom saga de fom vie hetose de nye no fukum yina eyata le miti fia de o magbela eyaka to aloake ke nya mno fwa kuchi no tama bumbe ka temwa nye numa fokom de ke ga no fwa kuchi teko le moji yina eye sire kama kola eye enye sigaje nufo mu ake eye wo globe tro denye magula na wo lego majeti amebe na wo nyanye kula la potowa asima yowu leto sisila mela denye magula be alabe alesi woto yohanes amanyuro la dabe wache ngona nye baba zigbantola ode de yohanes mawu nye gladi la ode yesu bulele nama yang tobe Nukamie togo yida kpo nyaglondi la. Ebe, ewu nyaglondi la ha. Ale nwa kata, leto trom vanam. Bede asi ngble dedeme. Tete, udronku a mea woji nam ake. Ale si, meno, nusi mose wala wam. Ale ke mose tengu. Midonku te galatia onglo ye katande agbale wo kle nyafuka wo kle nusianu ji ekwa pegede o vayi alesima kpo nusiawo kenyenye meta fomo mena te kanyenye alotini ta kpo gbede o menno chitrede o podomodo fedo atisiawo eye ati evema wo koji kutetele eye me atiawo katanti koko de abe afo bla to eneko eye wo sedo Esiawo ya koko te rojifo menge aloma kepe de nikuya. Deka lego rekaji eye deka ha lego kemeji eye menge wo. Mido nkung te galaji ya mikuya. Wo ngulede akbanle wo me eye ele nye akbe nguti nyakbele nuwo keme. Eye wo ye jifo tene na makaba kaba eye wo globena do wasira nagbe kutete la eye le esia magbe la me gakpo kutete makele atito gangu esi me mefudu yi afima eye wo globe wo nyanyo globe la peto na wu wo subosubo dola nublibo eye le bavage esi me wo ma khonu fafia si le blibo la o eye ta megagblin di azo o yi azo li lachi Numa okata trovanya susume. Eye madronku Marilyn Morro siachi. Mano visime kpobe eku. No, kosira de katongo afi wabakula. Kale alesi ya ma uglobe. Ewe edo kui. Evo ma uwe u. Moku na wokure eku ti tongo. Nusi le jojo gela. Eye uvame ha. Eye abe alesi uvame na kota laule afima. Deka yina novia uge. Meto nyon uvia. De amabubu tepe. Yon vibu buli, si enye etokato rivya, si nye 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 Danny Harry, enkode Jane Russell, etokato rivya yi, enye Baptiste ngutuvi. Eye menoma unya glom le Los Angeles, le asitala upe nrufe, ke nane no afima no, zutamde duwa hawochi, eye upupe ya wo petato no, anyide afima, eye amankuta gede wo vakpe tade afima. Eye esi me gloma unya vo, e jole nge glopi aji yina, no jajira mdrobe, elabena odro gbeda sila de dukwa kata me lebe joji, eye wolebe wadoli ya falala. Le lidodo ya fala yi isi ame, esi me woti rejo la, alebe wadro gbeda sila da, eye wagatro adekbe fale ya fala lefe la, eye meno Clinton. Afisi imie dung, nti nududule. Eye, si mano didi mtso, nyaglokpe koko toa jiva, gome toa jila, deka kwicha, jede kea de, siko, fe bla ton loku la, fudu, vakla asiko nam. Eglobe, nyenye Danny Henry. Ke, nye menyabe no vya mtso enye, amesi no television lalem o. Ke, eno, television lalem, na kriso toa sita la uo. Ke, eye, enye jen buse, sin ma wala ma, etoga todi vya, E da da nye pete kosi ya upe ma unya glola. Eye esi oto duchi gbona gbonye. E to epe asi opla konam. E globena ma unayira onovi ntu branam. E globe me kpomobe nye si amati usubobo o. Gake alesi nye me kpomwala. Bedasima ate mwa nye nye de defia tabla vevo ton liya. Eye esi wo glo esi ala. E de asi ade ye dodo me. De kakyo ade si e me senene mumu ma togwi kpo o. Enye Baptiste to le komahanu. Hey, Cassia Cola, a poor Mochita, hey, what rock bomb, Maganiano, you are what old. What do I know? How many there, Aficias, you know, Afima, and no Afima, Fred. I'm an Indian, no Afima, my man. Andy, I'm a tonle Aficia, won't know Afima, my. Hey, Maganiano, see what blown old. Kefra saying on to Trader Lee, see no Anieda, Quama, Aficia,
that old Globena, that was purely
French. Amma Hiana, commanded the old. Enye français gbe akuaku de kakula globana ni menya français gbe fe nya ti de kaha o ke de wole be no wa na nglo si lola eye mutu ara na no anyi de jukweji afima de globana ele de fe menglo nu si o lola daji français gbe ye eye le keke medbeda kela mutu tada he to ade si de kantola no ti trede glingu Eso vango heto ngongula wo sokple wo nwewu. Eya inye begomede lana UN le franse gbeme. Eye mutu sile afie lanye Victor Ledoux si to anevik yami amele afima. Engule dadi eye mekwo esia pe gomede de. Mi doto esia ne de matengu akhli. Nye Victor Ledoux, menye Francais vijiji aku aku, nye Christoto si wo gogogachi, si ho mokokokwe. Nye adres yenge, enyi nanakew, Asheke North King Road, Los Angeles, ene ple ade, medena Bethel Temple, plolala enye Anne Vic plolala. Gomene de vava si medene go, na nyaglondi si wo gronde, nafingu tu brana mu, si Danny Harry gronde, Francais gbeme, le jove, we de ke liya, kwe de kalafa sheke bla, devo de keme, le nyanyu blibu afe, asitala ofe, ndinu dufe, nyaglondi la, fe gomene de vava tola.
Now here's what it says.
Azon si wo grola esi, esi eti amora rela, Moses and Lata, as all the won't talk with a young as all Matu Aquin and Emma, Elena Moses Hamber, or what a pepper Tatia Nikuya.
Thou hast picked the precise and correct
Etia Mossi let the fair to Yamato, see let the fair, care a young and more.
What
the flirting your motte, Bogotola got trolling your maglum. Lenyamato to Vigis Yatala, the four fair common garden, the Lala Gum. Lelala wum, nyametoto tianyi kanya si. Asomi do tongwi, nyametoto tianyi kanya si awo. Asia de de le do kwisila, nyenu si awe. Eye, wanabe, jidubu tiakola na va eme, le lolo, maumetola me. Mideje sibe, dawanya la va, afi, dawanya doranya la, va. Mikuya, fransegbe, asom UN fe, goma de lae de esia gome. Eye de kakula menyanya ti de kapena mesepo mesana ke ko nene matoku singa ade ye dodo o baptiste to wonye de ko o bagade mala afima nu make ke se fugbela pe didi eye wo gbolobe e va do afima titre de afima ke do to mno ma unya glom
now in the love divine
azole lo lo ma umetola me ma umelolo Alaka wa te wanye ma umelolo do ne me menye gbo gbo ku laye o gbo gbo ku enye ma umelolo
now as Billy and I started on down the road
aso eye esi nye kle bi ne nye jemo yina la nikwe esi nye ga jemo la chi yina la bini ga don alo ake ke e gbo be manage si ma vowo eye me gbo be apoto Nuka, melala tie ke dale ke mejo me globe nuka enye jesi mafo afeto eye magalalam native yadewo eye enuma ke meden kupo bili eno alodom
and he said I'll give you an everlasting sign again
he said eye metroko aliale agbalowo mebe makpo Mawa blew, Minga, aye, oh, Miato, a photo of Bobolae, a one ama, be my dolia fatty, and aye, Esmaquella, Cassia, Mapoto, Ades, Vetamelei, Maglobe, Yemenya, a low pojessi, Mavoade Kel and Mangu.
He said, Your name is Eglobe,
Unglo, Uncode, Ukekevai, Massusube, Lucayama, Ke, Magbojokem, aye, Maje, the Toto. Billy Fogg Globana, Kalawa Womb, eye mehenye asio da alia sia so no nye asitem wonye be sino no jajama afi.
I said, Billy, something's happening.
Meglobe Billy, nana le jojo
sine kamala
mede yesi afi si medafule
nya
be medafule ma uchi.
Eye wo no
na ma be de mese wole hama chim
kpo amafuma bi vuvu vu
akpana na o odro
no
wo nku agbato kwa wo to mese hajiji ade asino gawo fegbe wo no timbe anyi anyi gbogbo vo kple yi nya hala
yesu
va kasia gagato matengwa kobe tolela umlo afisia fiken
eye
wole na mbe matote bili menya nsino jojom
o
eye mawu omuchi matote
ewo
omuchi kwatwa tame eye makotogbe adremao azon le afisia ne miedibe miase na ne gomela
Chefe
adreno tuade petame
tode
kaye sijiji agbadrufo gedewo
enye
to mamlea afina kere tuko kemeame le ema megbela to bubu adeke megali o ke
eson
to le chefe ye torope
to
chare nuwo eye esno chon tamene chefe suwe ebe gato oli
eye emegbe
chefe gade li
eye
emegbe chefe suwe bubu li
Aye,
I'm a bet to a pegabu bully.
Aye,
I'm a bet to a persuade the lee. Aye, I'm a bet to coco gun didia the lee. See, sino chon tamana.
And I said, Lord, I do not understand what that means. He said, How many?
Aye, I'm a globe, a poto, yamasa, siagomo. A globe to a penny yellow, Fima. Maglobe,
a grill, Fima.
Ngongla jesi nenye le
wongkome.
Bera amna ha ama.
Ma'arara
i ona.
Bera
amna ha ama. Ke chope toke etoe le atima. Eglobe chope etoma wenye. Ghe ngusa banto
vayakle
etoya. Banto enye wosbo sumbo tofe akbak banto la.
Tope
swe ade. Emmebea wo ghe ngusa banto e. E koko vie, ninyaye, jesi le asingu. E si ya megbela, domo tutu fiade le, eme afima,
singe e yi,
si mehede megbe, be,
edite ngu nye akba.
Nya domo to gede wo do nkoji. E ye emegbe, jime nyawo nyanyava, si enye hehe ngusa valia. Aga me khobu bo, ano fefeade ova ye le afisi akure, to tutuye suwe ma otogu ngu, mikuye.
Sama,
abe, denye subo subo dola,
meva gade u, ene.
Eye, le esia megbela, eto yava, eto enye nu wawo wu nufe noba, mikuya, eto lia la.
The next peak was five.
Keme nye ato,
ama nufefe
noba. Eye, to tutue bubu keme nye adre, noba, singe nu wo, singe blibo dede,
nuwu.
Nkeke atem ya wato.
Atrelia
nye sabat. Kosira lapen wuwu. Eyi lapen wuwu. Mikuya. Eye me tokte hotu efsia bili. Eye me lenkude wuwu.
Eglobe.
Emala.
Mkoke keli.
Neva me kope.
Nkeke ade
do. Wosusu mala. Donku tefesia jina trova afisia.
Eye
bili fu apote na mglobe na.
Papa.
Poe jepe gomada.
Ke
aleke wajwe nenema.
Yemenya
o. Ke le mwape jepek pachi apimala aduko bibiade li. Tedato du de siade fomajiko akbadrupo wope akbadrupo
eye
badudo dupo ukuyade le mwape miyame apima.
I'm returning to the field.
Hallelujah.
Metro ina de agliame. Amen. Togilo de kakpiola, mela akbe alo mekuola, matoto mawuhala se si kuna dekam. Medafu le apetolaji, menye le didin
mungu.
Eda nyebe mewo, meje akbakba, minamakblo esi ademe,
nikuya.
Nyafukala gakpoto sogboa, minamakblo esi ademe.
Medibe,
medibe makpo yesu kristo na dedeku, poto tuare kema nongwe.
Eye,
mina minovisio le todrom nyafukasia, ble nyhamesia, nyadongwi, tso agbe si aji be susu si taye ni epopo tutu ade ke o la ple susu si taye le pesia o kata mala ni atemu agbolo ni ade ke si wo gbolo alo wo po gbede o la negbe nu si va me la me ka tamna me sieme bene genu de ka le ape o to me va nyaglo pe aji e da nge je me nyawo nyanya alo nyagbolo to nu si aba cho muti e o la e jona tututu ta azo ne kamala ko eji selane de amen le be me de ka pe ha me le kiki ame atengu ato nu de ka afiam o Kenu siana no nyenye na ha mesile afisi akre ha mesia baba la be ne ma wututu amete ti to de me eye abi ame bakura o basere esi ma wuna kure ne afisi ola ko se kwi ma wa de kakle nu ma o e mala ma wi ye le tutu o mu ina de gbo eye nu sia atu bo spo dola ado te fe ade si ame adeke ma tengu agbolo nya de kape atitre de enu o gaketo fifi jila mina ma fo na mi gba le afoto la fon kome ati mi abasi ela bana elebe mayi le khosame elebe ma we le khosame ma da su si be ele te pelo ma le te pe o alo lu kake ha ma wo na nge te ti anyu to ki kake ke sona da wo ne Ella bana menge no bekra wonye o le esi malala fu vasere esi ma wogro nambe mayida we lata malala eyama eyata menge nge o eyama e ke mi kuya go ha paul ko ke kan la ha do ha o ma yade yi eye esi kede na ma wo na na wo alo demo e ba su bola wo we la Ama o nye na vudetao. Bene ma chondro upe ale nu siyao chi. Azo, nye nye pe, amegbeto atengu a wafudetao. Gake ma uya, ma atengu a wafudetao de keu. Ke azo na me yi ma u nye akbe chi. Kele yi yi ma be, ale si, me wane ene la. Ke, e ye na be, ma waduro tati de. Takpepe si o kono la ngu. Aha, aha de, nu siya nu do dome. Ke, Amiade menyanu ola esia nye eyi chianyi ma sigbona sike miele mokpom nala eye kakare jitwe nenge be nusia le do kwi ime nye nutia kosi anabe wa fame eye wa webe jidubuka to wula na fa eme lolome le loloma ume tuame kele afima la to wonye la tongo na to wonye do nye la etemala ma ume loloye Esi enye mau ipya ke aso eki mau kolo be ade zoi ngobe afima ada chitre de gbagba fena tukola ke riki kle riki tasiawo amesiwo kolonya madinyawo ale gbagbe eye mayo wo be riki kle riki tawo mau na menya be mele na mbe mau wone na mau ela bena wodoma amegede o ganye yevi o kokoko menye Woman, the one on the catch, so and oh, Elabana open what for a little bit. Have a hook we for fair, your right shower, Domatuada, what low tea, Pomela, what tea, aye, Woleka, Gahome, Gadewa, ga Balasi, Israel, no Gahome, and eh? Nema to woo, as he mosa ye, that the gaw to clothing and yam. I'm a good Lord, Jesus Christ. Wo subo yema ne e wonya no si wato subo yema ko ke ola kudi nyenye me le koma ga chonko ngwa nyite si glona na wo be gawo esio eye gawo kame o ga ke le be mawu fe jojo na fa e ama sema si ti be le so to ta gbe to do nyuta chila na so nyele mi apa mo chi to ta gbe to do nyuta chi amen Nawava
let them come march.
Ye la moji yina Christo pegele uyi. Kemajibe mahe esia ve na mi alebe mi akpoi. Eye mafia mi be ame atengwa wovudada. Ne edi anikore ha. Mose buse salama esi wadona epe duko. Elabana ukpe tododo eyama. Keno vengtu roi. Epo wudru ela. Ke asong ematengu ayi, lesbos bo tuade nenema o, masere esime masere nye chime de bubue maka be ma ugble nam o ke ma nye tatroma si no bin to roi ko be egogo ele be nana na tro ele be na nyengto le nye chime la ne me dogo yide a fi ma kle sesen la me si le me nye fi fiala me gale sem la me nye be ki abe wa sekweta si ma a fi ki abe wa we a fi ke sesen la me si je be wa no me nye ena a me wo la me li o basere esi ma ko sesen la me mala me hiyana mbe ma yikura o en la bena ma va zu a ye manu wala ke pesia o kata la me ja pa pa subo e ya makple ji ya ni kore e ye ni mele ko to ko ya yi a fi ma e si ma nye a ye manu wala o ele be ma si le ma nye bana ma nye ki ple riki ta ye o e ye ma nye ratoto si a ye o ke bo ma u vi o wa nye le ku ni nye me Messi Ogba wala ba maye fasere si masi le mengene ne mala de ko mano yi yi blam fo khla anno ma wunya blom le tek pepe gade wo me ple nu o kem ga ke mano la lam
galo song
hajiji sede le asinye ni matengu achi o de ko meti ba maklina mi novio de ko mele edom de etepe de fumajie ni meto de sede dade eno pe hade o Menglongui o Nyemanyana matengu alo nyematengu akhli goha o Esode gbedidi lanu ple kola fe Gloria gloria alleluia Yesi kwa Gloria gloria alleluia Amenenie sayade mikata mi sesi akpo Mawunya glolade le soji nyedo nkuechi a nikuya
The circuit rider preacher went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of a blessed promised land as he went riding, singing along, leaning. Leaning on the everlasting arms, leaning on the everlasting arms, he preached a coming judgment, a fire and brimstone, and a glorious endless heaven of the justified alone. As he rode across the mountain, you could hear him sing this song. As he went riding on, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, oh wonder-working power. In the precious blood of the Lamb, the old circuit preacher. You remember him? See? Now his rifle's old and rusty. And it's hanging on the wall. His Bible. Very worn and dusty and
seldom. Mono titre nungi sia esime mono nu sia ngulom eto nye asiedo nye tuko kwela chi sile ngu mesu sube magadi diyo
I stood this morning when I was writing that down, put my hand on the whole gospel, hang on the wall, so it won't be long.
Hallelujah.
Bible, old and rusty, as it's hanging on the wall. That's right. And the Bible's worn and dusty, and is seldom touched at all. But his message from this Bible is his judgment one day, and his truth keeps marching on.
Ma upo nyate fo enye Biblia sia. Ende Yesu Kristo nye eyamake eto egbe yide mavomavomai. Ma udola de soji to fo tukuchime. Le fo Biblia de asi ale sodom to tupe. Ple le tochi ple le vegoglo me ple afisia fi tele gbe fa dem millennium si bona le vondotro si bona ple to bibi lana amama choma cho. Eye wo le gbefa de mawu fofia rufo na amajoche wo nyatefe which is that to the critical la le bia ke biblia yala wo woto bototo gbale ade doliete fe ka ka mawu pe nyatefe la koto le asoliti e wo do ki va fe na make e be he do pe echi abe alesi wo nona da ene
God truth keep marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
Look, I'm here. I'm here to get. I'm here to Yesu Kristo nye eyamake eto egbe yire mavomavome. Ninam ya gajiake asom ye chakale afisia metodiste to baptiste to luteriano bubu de siade asima miele hakbe sue machimla minam ya na asikle amiade silewo akaji ekema miapa ke asom idon kuji ya mesiole miangto mi programa yige la ife yitiasia mi dogbena ne fekola lana eye eye mi dogbera de tanye mi adoma mesiame. Hey, I can lame Jibe Madron Kuchi.
After brother
Lemiangula.
After he has
been put with that same bench and sella. Ne, a blow up with that siabola. Ekama, Majibe, ma wanya fukasi, mananko be. Efe, vavafe, to jim, yam yam yala. Mikuya, egbefie. A putona ira miazo. Ke kosira sigona la mele kosira gbe sigona ne apotolo la atengwa nyebe makaba afisi akebe mawonya fuka bubu elabena elebe manno Kansas kosira sia sigona esogbe azon mina myagachi ake eye myana asi azon apoto Yesu yirata kubishawo le Yesu Kristo. Kafuna mau. Aso mina mia teta to fie eko.
Praise be to God. Now let us bow our heads just a moment.
Elega maji tututu novin to Rudel. Zova afi lemniti rekame na dogbera. Novin to Rudel. Nia novi hato wala o domatobu busile afisia. To Hamope, Hato was with Silenia Slame, Esia, Ben Haukata, Messiah Alice Novin to Rudel, Citre, Calatue, Nanganula, Ke Alema, Maglonasia, Novin to Rudel. Bana, Musianu, Silemuachila, Mauma Tovo, first of Bang Ben O, Kebun, Edo of our Wapungbe,
and
Yake Edo Jibung Beha. Nwai ngema. Medron kujibe esime mefo titre nono siagbala. Goha nyengto danye kule fufu nye. Ujibe yiwa nyamle apeme nikuya. Gake, o miyato u. Aleke wo afye mengino wole apeto Yesu. Fengkome. Mokpokwa de kasile asinye ekbela. De titre nono latai. Jile jonye mtobena bibla pe kbetasi. Sito ma unyaklola sodo la fufu la ji fado fichi la. Tukwabe, ama ofe asisu eji, eye wopale engule, afisi afi haa, eye wotu kwa maha chonko, chokre dookle, nububude siade de eme haa, nyatefe magale azoliji kokoko, ele tefe, egale azoliji kokoko. Mauna ira mye, nye doma ame siame, eye, mye le mokpombe, nye gava kwa mikuye, fasare ema ila, demia lo ave nungelen de kasi ya mechazwa. Mi amesio le afisi ya kle
esiwo le todom nyafoka o sia mi noviawo mi dokora be mawo na cho numasi budem le madoku popo dede ma me le afima la do nye chichi ele bobo enuto be ame natu amadoku popo dede fegli Mado jengi chokle na vinu tuwe, sino anyide afisia, sile chitrenu le ngogbe afi. Enye, ame nguyade, yake chodo kwe de, doki kwa kwa de de, me. Doki kwa kwa de de, fome vibubwe, ewa numa ke tututu, na vinu tuwe, atengu awe bubwe. Deko na konu suyade de wo susume, ayiji anonua susume nama, troye na tue sokle ngongla wo, akwada be enyolo menyowa. Eye, na yiji to afima, endi. Sese lame, na ama wona gabude mi o, mikuya. Elebe, miadon kuchi be, menye ati woye, woto wawo o. Muti lakle vwonye, ama gbeto wo, simelu vole. Mi dokberade tanye, mikata ne mielon. Ma wuna yira miyazon, miyade tato eye, miya bia novi ngutu rudel. Nenye be, alombe, taflache. Yo, novi ngutuwa.
But I dreamt that you had laid that rock down for some purpose. And that rock was restored to you because it pleased God for you to use that rock. Tafkafuna mawu, a messianya osofo, the wo hia me adamanya o. Ke enye katuto de kasye. Ma joyina afibubu mikuya. Joyina the kodofe. Joyina de etoropeda le eyi mamlesia me loving to GT panel. Aso do hi amo atengwa no anyi su anno nya bia mo do kwe kude amesi oku adro ongu kude drakula ongu bede nye lona de ku me vie de sia de plein mochi o kake mie khoji sebe bibla globana eye wa famme le keke mamle wo me pena matro nye to akode amochi eye wa gbronyadi eye wa pon tegao eye wa kudran o eye zia le sia sia le bibla pa khoji kola enye nye tota sibe ma kho eji ase eye ma de to fe kene amwo bo dran wala na afotola me na gomede de wala Midi asile engu woyina. Kene enge naneye, ne amyade doa deye yewula. Elebe wanye nane si yina hamela. Eye elebe wafa eme ha. Ne nye kpo eme vava wula. Anye bokbovoye. Elebe wafa eme. Elebe na deye yewofe komodede la nyaglodi wonye. Nye nyabe letepe. Eyata, nye tina le afisya be mye no, bibla fwe akbe, ale siku, utiane, yikade naneke le eme, alo ato naneke akbe de emu o, ke mino efe akbe, ale siwole, wajira afetola, esi akbe de mwenye, nothing to GT, be mekwoye jise, ma wume glonan be, ma yazon be, ma wakpo me wekple nuvo o, ke bong, be, ma yi, eye, ma no e womko, mikuya.
Let us pray now, brother.
Azon of Utu. Mujia Miadechi, Minalavie, Yukotonangi no Fama Siam, Mikuya. Before being tough for folk, Nabo and Blanco Clan, Nuno, Nano, Anyi Clan of Utu Way, Layesu, Christopher Come, Nabe, Watrok Botru, Trek Bovenami, Afeto, Aye, Nana Musa Clan Lamassin. Eya ta pere ngunye efe jigade asifu kuma yake mino anyiko amesiame eye mi dogbara ko apeto yesu na ba wo nyonyo kle nubla ni popona no anyikle no vin to way le yesu christo fon come evo asima mala titre de vosamla ku isi aji le afisia si o klo kuta fe ma unya wo le fun la asi ma titre de afisia afisia ma ala fa wo dogbara na Kristo wo famala meto asira li epa nkwo tote epa tote eye Menye naneke ube me yo Yesu Kristo fengko o. Eye efe jigade asi dowo wome. Abe ati toga fwe subola wene la. Nele esiak blom le Yesu Kristo fengko me. Eye mama wanu kuwa. Titu ame ye. Nikuya. Meta akwe gede. Be efe mesire kafila. To ube. Wala lavase de esi menya jo. Mikpo ma ufe amanu vevea. Wayira apetola. Minamia Bobota.
Before we talk for
Miele Akadam now, a song that would dominate your play, won't plan your papota, and let me add to my dad to Nam Apato, a meeting academic. Nam Apato, Lapa, Atiplo, Be, Matemua do Asia Dade, don't know Oplef Pelauchi.
Matemua, Asia Fair, Mahaka, the Vena, Messuanga, Yato.
Eye von dotrona amesi ogbe asia na wa fama fufu nye da akpe na wode wo doma yonu la katata le yesu kristo fun kome amen novingtu rudel mauna irao novingtu